yeah, yeah. Oh na
moko
milele tufe tuzikwe wote,
tuzikwe wote,
hata kidogo kianguka miokote, mbele sio ni sisi kichochote, tuape visogo waseme wachoke, baby moyo wangu umezungukwa na makopa ya upendo, shahidi Mungu juu atutunze tutimize malengo, penzini wakatugombanisha, ukaanza kutoa na siri za ndani, maneno katufitinisha, penzi penzi kiniacha utanipa maumivu, mwenzako peke yangu siwezi, wasikwite mimi na wivu, hiki kidari sasa hii hakitunzi siri, kumbe wasa kumi na mbili saa moja shali leta faili kidari. Fight.